Bunny boy, Blacks in Vans.
Let go big choice.
Bunny boy,
T-O-N.
I remember it was November, Lubi. Nakukubila wadengu gambe. Gemu kwa nago kwa tino visambabi. Miguel kini zinzingu gambe. Bino, my love is so instrumental. Kutadiko mkuna kwa meta. You're my positive inspiration. Only compatible connecting cable. Julina, don't do you sawana. Kuna bianco gambe, love yanko gamba dollar. Tobi chusa wana, kuwa no mokuwa na gonzi weni na guadala. Onduisa wana, Julaina. Tobi chusa wana, Julaina. Onduisa wana, Julaina. Lava chusa wana, Julaina. Tell everybody when you to love what you, dede. Tula wana nziku we support you. Wata kumoka na nziku we kafoti. Tufa you wala lavali vya we kwa voti. Juli, watukolo singa na gazungu. Kugela Luganda uwa malizongo. Kukufuna elanzo na savanda mongo. Siliku gatika kukwata kuwala imondo. Julaina, don't do isa wana. Kuna bianko gambe, love yanko gamba dala. Tobi chusa wana. Kuwana mokwana gonzi weni na guadala. Don't do isa wana. Julaina, tobi chusa wana. Julaina, don't do isa wana. Julaina, lava chusa wana. Julaina, sisa wala kuleka. Biwe koza koza mutima kumpepeta. Yo girl nja kuwa wugo ye wubu fitting. Ni yale exi wangu mubiting. Jule buwe abigo fuleka tuwezimbe. Awe fitina jule siwa melting. Ochila wotia zenga nkwe kuteko. Wano mutima kwangi gusa tuse. My love is so instrumental. Kutadiko mkuna kwa meta. You're my positive inspiration. Only compatible connecting cable. Julaina, don't do isa wana. Kuna bianko gambe, love yanko gamba dala. Tobi chusa wana. Kuwana mokwana gonzi weni na guadala. Don't do isa wana, Julaina. Tobi chusa wana, Julaina. Don't do isa wana, Julaina. Lava chusa wana, Julaina.